Upon a good German,
Chukwu bụ onye ụka.